Here's another one. Take five now. Ladies and gentlemen, now you are rocking with the best.
Useleta za kuleta hatuzimi. Nidhamu za uoga we unaleta hatuzimi. Wakate ngebe wabebe mkebe walete nyenye wameze wateme. Kupata kuna Mungu we kufa kwa ja. Usiye mpenda mwe we naye kaja. Migulu pande we na njia ndala zinatoboka. Ya watu kupenda sikia tena unashuboka. Wekumba dole 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 we kwetu dole 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 we kumba dole dole. Hatufili mvua jua vinapiga mili ni mwetu. Macho kwenye pesa niyo zetu. Oyo vibogoyo sopo mifupa mituku kumbe choyo. Karata changa hakuna kugush tumejipanga. Kwetu simi lose pete na chanda. Wale wako wamekusha sanda. Karata changa hakuna kugush tumejipanga. Kwetu simi lose pete na chanda. Wale wako wamekusha sanda. Wekumba dole 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 wekwetu dole 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 wekumba dole.
Five now.